fa hande na hulitama wede nyaw corona virus on hedi leleji meden di nyaloma kenyo no himbe di don wobbe woni be nyaw on nangi kasen santanaabe temedi do e chapande joy wala kafu jiwdo woni ko kanan ko be docteur en quality wide ko na leleji meden di warde hande himbe ujinaji sappo e nayo temere joy e nogay e nayo woni be nyaw on nangi santanaabe ujinaji sappo di don e temere jeego e nogay e jeego jiwbe temere joy e chapande taton kerden joni kabaruji acti covid
Bismillah sakrab le kabaru amen du coronavirus lulirnde acti covid hande en totta hala lamdo tobe be bangal sugulaj mabbe bilidi e nyak covid 19 dunke en cellal jaboto dido lamdidi kedanna
yile todo ni en tan le kakkaji na nokku ledde ngoni ana wawiraabe re nyaw on
no nokkuje de ngori dum latto sababu lata battindirgol himbe wakkati fu mo himbe battondiri sini teddina e dabareji biyaade ana denna himbe e nyaw on sini neddo tawama le mubben jom nyaw o won e mudun neddo goddo takkeke e mudun ana wawi latade sababu arabugol nyaw on nden uttinde de nokkuje e himbe kawritata sanne sini teddina e dabareji biyaade ana denna himbe di dum ana wawi latade sababu lañgol ñaw o.
Bonjour docteur, on dit souvent que les jeunes
ala wiye wakatiji sukabe jokolbe sukabe famarbe fesu ñaw on nangi dum yetaaki benne ana bay raabude yimbe wobbe kasen
sukabe no ebe bay waytinde yimbe ñaw o tabi ge ñaw o ana yi jamma fayso do andataake ma dun saabi to ñaw o yimbe le e du muden wuddi sanni o matete sanni ude sukabe to ge ñaw o kaana mako ta on waawi waytide na
la date de préemption du
safari ne malu hebno arane ben sarti mudum timmi 10 juillet beti non safari hedinde ne hono fungat don dum
jabuji kebaade yottaade nyalande 11 lewru juillet ndu ko buri himbe ujnaaji temedere chapande na en jaddon woni pikkaabe vaccin ngaji ngarde arande di ko buri ujnaaji debbe 13 woni pikkaabe e vaccin ngarde dida berde o wala ka fu vaccin momin jogi do kolitaade wede waawa nawterede kasen ko min kebay nawtaraade fu mi itti do hiisa fadi hunu fu bona jud amen mi itti nelal amen yaade ko vax fa nelda mi vax
allo docteur asikin
ne tan waawi tebedi ni en tan ana dari nyaw on nangata dum te amaali safare
sabi geej nyaw o e geej keso geej nyaw o wana geej nyaw mum mi andi chaldi amen waawa rende me iwde hunde ko mi anda miden baawi tawrede chaldi amen hunde ko waawi rende me iwde geej nyaw won yimbele be du renda no yaawil balde nayna joy won yimbele wobbe du gombe to ngado e balde nogay fade mu en suutaade iwde nyaw be wo yimbele woni be nyaw o tam intasan dun sabi soko heewi e yimbele jawto be fu de hakkune ma woni
dun timta yeter meden acti covid hande jarama hedaade ngatono hakilo halaji docteur en hulti on yalla do ndendo ndenon dun heddibe be o do nyaw coronavirus o si jotamani